manako te orokohanga o te māramatanga.
A kā tāmokohia te whakataunga kreme mō te whakatohea e ngā uri o te whakatohea rātou ko te krauna hei te 2 o tēnei marama. Ka tū te wai tohutanga o kawa ki a Whitikau i o Pōtiki hei te 2 o mei he rā hoki tērā e whakamaumahara ana ki ngā rangatira o whakatohea i tāmoko i te tiriti o Waitangi i ngā tau ko tahirau e waru kōhori. Hei whāri ki hia ngā kōrero mō te kaupapa nei, e mihi ana ki Paula Brosman no te whakatohia. Tēnā koe.
Tēnā koe.
He wāhi whakamaumahara ki o koutou whānau, ko roa e oke ana i tēnei oke nui no te wā o ngā muru raupatu.
Ai. He tika, he tika hoki. Mā kaupapa atu a te praere me te rāhurui. O te whakatauna, o te kōkōraho, kua rua nei a te whakatohea e whawhai ana i tana whawhai. No reira, ko te praere, te rā maumahara, ko te rāhurui, te rā o te hainatanga o te whakataunga o te kōkōraho. Engari, ko te kaupapa rai, ko te whakawhaitinga mai a te whakatohea. Kia titiro whakamua, te anga whakamua ki tā te Māori titiro. No reira kātika huki, ko te hukinga o te mahara, i te mea ko tā te Māori titiro, tā te whakatohea titiro. Titiro whakamuri e ana whakamua ana.
Tēnā koe i e rā whakamahuki ou e Paula, he āpiti atu ki tērā mō te hunga kaore pēa i te tino mōhio. Hea ha te nui o te whenua kā hoki atu ki a koutou o te whakatohea?
Kari au me nā nama. Aroha me kare anō ki atu kuna. Are we live?
Kau. Pre-record tēnei.
Aroha, ma kari au i nga nama. Kari tukuna mai kuna tātai e āta whakarite ana i ā.
Ka bai.
Hui anō he whenua ka pukahuke mai ki ruku ki a tātai.
Ka bai tēnā. E pāna ki te whakataunga o te kōkōraho. E pēhia nei te iwi? E pēhia nei te wairua e rangonāna?
A kāre kore kua rongo mō te tōtara wāhi ruataga a te whakatohea. Engari, ko tāku kia kotahi ai a te whakatohea, e noho tahi ai, e tuakana me te taina i runga i te whakaro tahi. Kuinei te wawata, engari rā, ko te wairua e hi kaka ana ki te noho taihanga a te whakatohea ki ai anō, ko te whakarite anō i aia ki te pōhiri nāmanga o nā iwi, ki te pōhiri ki te praina e hora atu ai o nā kōrero ki mua i te aroaro o te krauna, ki arongo ai i te wairua o te iwi tārua nei e whasai ana. Ahakoa te taunga o te kōkōraho i tēnei rā. Arā no atu ko ngā kōrero i huāpe irunga o rākau. Hei ingoa mō ringa i te pukapuka o tō mātai rangatira i a Ranginui Woka ka whawhaitoni mātai ake.
Kia ora. Mō te whakahokinga o ngā whenua. Heaha ngā whāinga kua kōrero hia e koutou mō aua whenua rā hei ngā tau e heke mai nei?
Karano kia tino wānua, he kōrero kua puta. Arā atu anō ko ngā paupapa te iwi, ko te noho mārire mai a te whakatohea ki ona whenua, tuatahi ake. Kā rua he whakahuki mai i nā rauimi me nā rawa. Kua eke te wā, mā te whakatohea anō a te whakatohea e rangatira e kōrero, e rawa nui ana.
E mō te rā, mō te praere kainamu mai nei, hea hanga whakaritenga mō te hatarai anō hoki?
Nō reira, ko te praere ko te rā maumahara, ate te kaukaraka te pōhiri. Te pōhiri i nā mana a te whakatohea tunu, kia whai wāhi atu nei hau, kia whai wāhi mai ai a te whakatohea ki ai anō, kia noho tahi, kia kōrero tahi, i a rātau, kua riro tītapu atu ki te pō, rātau kāre i ki te, i te whakatauna o te rautatu a te whakatohea. Engari, rātau i whakapito ngoi, i tā mukuhia ki te muku a te whara wera wera i nā tau kā huri ki muri. Nō reira, kuira te kaupapa o te praere. Nō reira, a te rā huroi, ko te pōhiri, i nā mana o nā iwi haurua mai i te waru, ka tahi rā tāmi o kahi, te iwi Māori, ki te pōhiri, te karaina, ki te tukau, kia whakaekea mai rātai ki runga o Whitikau. Tētahi wāhi whenua ka whakahukia mai ki roto ki a te whakatohea. Kaipunei tonu kai te taone nei, kia whai wāhi mai ko nā hapu katoa ki tōna whenua. Nōrira, mutuana te pōhiri i te krauna, ka tahuri atu ki te whakarongo, ki te whakapāha a te krauna, ka tahi rā ka haina i te whakatauna o te takeraupatu, ka mutu ko te noho tai i roto i te pārekarekatanga te mahi.
Kia ora, kia ora. E mōu anō e paura, heaha o manako mō te whakataunga kōkō rahora?
Te pono waku kōrero ko waku tūmanako nui mō te rā haina i te whakataunga o te raupatu whenua. E tūmanako nui ana kā noho tahi a te whakatohe ki runga ki tōna whaipapu. Aha kua whakai ana, aha kua whakahe ana. Ko te marae ātea te wahi e tika ana ki te hora i ngā kōrero i ngā no i o ngā tikanga e mōhio nei tātai te iwi Māori. Rā no atu ko ngā kōrero kā noho tahi, ka hora i ngā kōrero ki rua i te marae ātea, hei ko ngā te wahi e tika ana ki te hora i ngā kōrero. Aha kua whakai, aha kua whakahe. Kuira taku tu mana kunei, ko te noho tahi ati, a te tuakaina me te taina i runga i te whakaaro ko tahi.
Kia ora, hei whakatepe ake i a tāua, kōrero e paura e pūkana mai ana tēnei pātai ki au. He kreme atu anō e whaia nei e koutou ka mātua ki reira mo tēnei wānei rānei.
Hui anō, koi nā hei wānanga tanga mā te whakatohea haere a tēnei. Nā te mea, ko te whakahau a te whakatohea, ko te whakahau a te iwi Māori, ko te whakahau a te kīngi Māori, i riro whenua atu me hoki whenua mai. Nā rea no te rā wawata o tātai kīpuna kia tutuki, enari arā no atu ko kā hoki au ki wē nā kōrero i whakahua ake i runga o rākau, ka pawhai tonu mātau ake.
E mihi ana ki a koe i enei kōrero whānui a au mo tēnei kaupapa nui whakaharahara. Paura Brosnan, tēnā koe.
Tēnā hoki koe.